Yeah.
Talk 37.
It's Yelly and T. You know how we do. We be repping our hood. Keno, Keno, Keno. The best food ever. Yo, here we go now.
It's when I do. In my crew. Keno, 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 Keno. Keno, 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 Keno. That's my boo. It's when I do. In my crew.
I'm proud of him, that's what I ka, inaka, kitaka, huku dio minaka, bad or good, Keno is my hood, hood dio mta, unanipeanga food, malazi, mavazi, and what I should, need, since nikiwanga mkid, hood dio mta, umekuwa ukini feed, many kuza kima succeed, indeed inabidi, new sifu tu, new sifu tu, Keno kwangu dio mzimku, warembo tunao, wakurembesha kikao, wegini ragia thao, bro kibiuri kati yao, siki kwanza hao, Wow, kijana sitambao, my boys kujituma, jokali kunda chumba, kuchimba, mitaro, mitengo kila chumba.
It's when I do, in my crew, Keno, 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 sawangu, Keno, 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 that's my boo. It's when I do, in my crew, Keno, 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 sawangu, Keno, 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 that's my boo.
KMD. Nego zierewu ata kipofa shakubaliana na umtazamo. Eti wazembe walisha hama umtazamo. Please usena metowa kitambi kuza mefoli lamu na matope na vumbi. Tunakiri nyingi kuliku ata population ya China. Izo ni zetu tuko so high uliza mwanetu. Ata mini lijitengia uko kwa mijengo. Uko ndo nilitua foundation. Nasikuma mkokoteni kutafuta yoteni. Jama usichoke kuchoka. Utatangaza utajiri kadija Mustafa Bidi inafa. Nako nako, kazi ni kazi uzia watu chako. Kisha tumie vizuri kipaji chako. Msewa boda boda ni aje, minataka uvukia boda. So lazima nikupe iyo chopa mama. Endelea kuzia watu bina. Labda na selection takuwa kasa bina. Community ni gari na mina kikagia. Na rep hood ya builder ni kagia. Oko neke no
It's when I do. In my crew. Keno, 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 mtawangu. Keno, 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 that's my boo. It's when I do. In my crew. Keno, 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 Keno.